Kuri, reach out to media, Danji, tip to your baba Kal tengesha,
tengesha yo figa.
Kal zungusha,
zungusha kabisa.
Kal tengesha,
tengesha yo figa.
Kal unani bamba kairi chakulinda. Kal tengesha,
tengesha yo figa.
Kal zungusha,
zungusha kabisa.
Kal tengesha,
tengesha yo figa.
Kal unani bamba kairi chakulinda.
Baby girl, what I say, what I know, maneno haya yana choma nafsi yangu. Ndo maana naamua kuja kukuambia. Wengi wanaona sura yako yapendeza, wanakuja kudanganya huku wanakukatia ili uje uniache. Hiyo kwangu ni hatia, nitakuja kuwatia. Wanadana akili zako ni safi.
Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalzungusha,
zungusha kabisa.
Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalunani bamba kairi chakulinda. Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalzungusha,
zungusha kabisa.
Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalunani bamba kairi chakulinda.
Uptown, downtown, baby girl, what I say, what I know, maneno.
Baby girl, unaumbika jai kandina. Sura lako la mvuto la nipeleka wa. Ungekuwa malaika, unge fly high. Nikutuze nikuki mwendo wangu wife. Nikutuze nikuki mwendo wangu wife.
Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalzungusha,
zungusha kabisa.
Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalunani bamba kairi chakulinda. Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalzungusha,
zungusha kabisa.
Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalunani bamba kairi chakulinda.
Some people will tell you lies. The moment break your heart. The moment leave you burning. Oh, to go, oh, I'll always be with you. We fly, me and you, we fly to you.
Danji, tip to your baba yao.
Kaltengesha, tengesha yo figa.
Kalzungusha,
zungusha kabisa.
Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalunani bamba kairi chakulinda. Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalzungusha,
zungusha kabisa.
Kaltengesha,
tengesha yo figa.
Kalunani bamba kairi chakulinda.
Chakulinda.